She a beautiful woman. Hey. An African woman. Hey. She a beautiful woman. Oh, oh, yeah, she kikwetu kwetu. Kikwetu kwetu. Oh, yeah, she kikwetu kwetu. Kikwetu kwetu. Basi twende. African girl, yo, girl, yo. I see she cooks, she cleans, she make money. Hey, yeah, yeah. She got a love in abundance. Come, come, ananas. So strong, come, mama, Mandela. Ana sauti na mtuanyo kampangoni. Tena ni fundi pale chumbani. Ana mache na ite kama jioni. Oh, 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 yeah. Intelligent woman. She a beautiful woman, hey. An African woman, hey. She a beautiful woman, oh. Oh, yeah, she kikwetu kwetu,
yeah, no.
Kikwetu kwetu. Oh, yeah, she kikwetu kwetu. Kikwetu kwetu. Basi twende. Jamaican girl, baby, the bubble it dance with me, Gaga dance.